kọzikita kedu ife a na-ekwuzikita
nkume ndị ụwa jụrụ abụrụ isi nkume ji ụlọ onye nche m nọ nso ịma na ọdị gara ụra
I am giving.